It's the money making music.
Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Hey, be like, yeah, she said, oh. Yeah, she said, oh. Siamo ya shisa umuhlimpela uyangijabulisa uyathandeka uyangithokozisa ukubona wena uthanda mina ngoba ngithanda wena uyaqebezela uyakhanya my love fudumeza inhliziyo awubona ngiyashisela Uyaqwebezela, uyakhanya my love Futhumeza inhliziyo, awubone ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa, ngiyashiselwa Hey mina ngiyashiselwa Ngiyashiselwa
Malanga siko tebunda nini Uwama ngomu umutala niti Uwama mfuni kevanya Ezo fiesa ngomumu Hey, malavi Umalanga siko tebunda nini Uwama ngomu umutala niti Uwama mfuni kevanya Ezo fiesa ngomumu Sezo paraka kum Niko timba espo ngolo Nengsa talindana nipo Nizo basu nene gelu nusipo Nusipo Sezo paraka kum Nigutimbo espongo yo Pensai que ni tenga ni por mis ojos Un bebé que no nos hipo Un nos hipo
Uy a cuevesela Uy a caña maila Futumes intrisia Ahobone ñashisela Uy a cuevesela Uy a caña maila Futumes intrisia Ahobone ñashisela Yeah, she said, oh.